ibyuki bazutese bimaze kikubaho kwisi ayo mabanga yarahishuwe dashimba Yesu wabikoze nukuri nibi tineru koba aho Yesari ni muzima nyuma imizi tatu mugituro yatsinze urupfu arazuka iryo ni ryo ba naryo kubaho abarimenye nimuhumure ubushakashatsi mu banyafrika
Azul.